Sell your house to the factory.
Stick to the game.
It's just sticks to
beat. A road wipe on it.
Festivoni. Festivoni. Do a festivoni, Juani. Festivoni, Juani. Festivoni. Festivoni. Do a festivoni, Juani. Festivoni, Juani.
Mama say kala pansi mwanawe Nusendi lafu zingodiki lantawe Andiwe weka ye mweti kudalilahi Ana usewa moti maso walipawe Zibwana chepe sani kutao ni mu Musama ziva indinu watao ni mu Zika kufuda just bow down to low Eh, bow down to low Ukale low mode wa anawa Ni udindo wako nusa utawa Ndalama sama tela mahule ni bawa Unga sana mwoneze weba mawa
Festivoni Festivoni, ndiwe festivoni, Juani. Festivoni, Juani. Festivoni, festivoni, ndiwe festivoni, Juani. Festivoni, Juani. Ya hona, moa, wanakazi, uvitei kumazili, kumazili.
It's just
you.